Ilikuwa funny, ilikuwa mtanning, kiwa margin kama ndoko. Ati trending, kwa ubari, ukondeze, uko shukri. Hizi ni gani, hizi ni gani, joni formata zini hosi. Na misi upcoming, so kibari kwa uko root. Janjimi na itisha, nasikia show, na pia group. Passport ni mavisa, ama fan, desk yo shum. Bile hard kuni reach, so itabido tumie zoom. Mina deck on the visa, na ziza kwe chum. Shout out to Eldore, vile nikami likuwa sugu. Show wali kuja na mbogi, bade show niliwasha nusu. Vile obo ya mskini, lakini obansa alipiga nduru. Wali kuja na makuku, bade zo kuku nigeuza zufu. Hands down nionyeshe, nrapa mgana na shindeo luku. Bude na juli omoka, bado na roge zo stories za ugumu. One thing minajua, hard work ndi udumu. One thing for sure, uzeme ndi osumu. Fuck around upato liya mkia chuma juu. Fuck around upato kwa Ethiopia mwaga brr. Pani kuwa sober is just something I don't do. Wana nita Rocky, so Rocky what it do. Ukisikia Kawasaki na creep nigga move. Ukiona kuwa tatu, then tabidi utokio mbuga. Something always happens, something always bad move. Kama wendi otage, and there's nothing you can do. Ukisikia Kawasaki na creep nigga move. Ukiona kuwa tatu, itabidi utokio mbuga. Something always happens, something always bad move. Kama wendi otage, and there's nothing you can do. Bigger heel beam, try deal with smooth. Blow up some steam, nigga don't fuck up my mood. Reflex my team, nigga always